Yeah,
Rose Africa condition, yeah.
Baby, yeah,
dark.
Minifika kwaka, na ni bidi ni seme, ipo nipo ne. Yeah, pale ulipo, baby, nipe location ni soke, nije ni kuone. Ikishindikana basi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video calls hata mda ukipata. Nitafurahi nikikuona mwana dada. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. You ni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Oh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. You ni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai.